Kandi kuchisunga mtima Wanga chaiwe Mwana wanga Wukundedwa Uyite nira Kala nyali Panovatiko lepe Si Nakutiwa iwe usana badwe Mapulani yanga paiwe Siwo yipa Jio kometeta Tugololo kondwe retanda Kukonzira iwe Usadere nkawa china chiri chose
Nima kukonda iwe Niza kusamarira iwe Masiku ose amoyo wako
Niza kusamarira iwe Pojima kukonda Zindikira ntawizina Kuti umadutse mnyengo zina Zoku tabeta Antisogu lanko la zindu Zoku mabeta Fusanku marikoni uliko nalipo Tiwa wachikondi ulinae Jipo ndilo njeza zindika kutai Ndaku kwa pasti uraiwe Nchifundo changa chunga muyaya Jibo uza kala mnyumba yanga muyaya
Nima kukonda iwe Niza kusamalira iwe Masiku ose amoyo wako
Figure